like I did. The one who was an easily to comfort. Ooh, I worship you. You are who you are. You are great, I am. Onye ndi mozi na madu na twe. I worship you. Iku kwama no nyachukwa mai bube dike. Yeah, I gonna tremble no rie no rain. Onye ndi mbozi na madu na twe. I worship you. Okoro bia di ma ojo bala unwa. Yeah. I go batoya wala wala so ni manaka tesha. Onye ni mozi na madu na twe.
I'm not.